to see those great beats. Ubatshela umakhelwane ukuthi akulalwa namhlanje siwe next door. Ubatshela umakhelwane akulalwa siwa kwami. Ubatshela umakhelwane ukuthi akulalwa namhlanje siwe next door. Ubatshela umakhelwane akulalwa siwa kwami.
Angazi kanjani ngifike ngabuza kanjani. Ziwa kwami namhlanje, busha kwami namhlanje, khalu gogogo wangivule emnyango. Inkinga yami, hayi busha kwami. Ungabutheli phansi utshwala bami, ungaphuza kodwa utshwala bami. Hayi, hayi, kuloyo mnyango, hayi, ningawuthinti loya mnyango wami. Ngizobona ngani, mase nifuna ujayivi, yeah, yeah, mase nifuna ujayivi.
Umakhelwane ukuthi akulalwa namhlanje siwe next door. Ubatshela umakhelwane akulalwa siwa kwami. Ubatshela umakhelwane ukuthi akulalwa namhlanje siwe next door. Ubatshela umakhelwane akulalwa siwa kwami. Ubatshela umakhelwane ukuthi akulalwa namhlanje siwe next door. Ubatshela umakhelwane akulalwa.
Ngagithi siphetho queen nedinje kushot ib yasiminyo lofa bafikile trip yabi meshiwe plus girl futhi ubani onga-invitiwe abavuswe lapho ubani olala kusemnandi so babhalazilana udakwe yini lo eliso mvuseni nahlamba ubuso ngeke futhi ziwe mo lento iningi mo sitake it easy ungaze ubushiye konke aisha ubani osemushile kwadlula i-360 yonke naseniba ne-attention ubani osemushile kwadlula wena kwasekulahleka ifoni kalondiwe ziwe mo.
Ubatshela umakhelwane ukuthi akulalwa namhlanje siwe next door. Ubatshela umakhelwane akulalwa siwa kwami. Ubatshela umakhelwane ukuthi akulalwa namhlanje siwe next door. Ubatshela umakhelwane akulalwa siwa kwami. Ubatshela umakhelwane ukuthi akulalwa namhlanje siwe next door. Ubatshela umakhelwane akulalwa.
Sifuna ukuva, thina sifuna ukujayiva. Mamela bathini bathi ziwa va. Ziwa la ziwa kwame. Tonight sakhala sojayiva kuze kuse. Sathela nezami sabudede. Nalo suso lokho embuwanga emsondeze eduze. Funa mina funa yesho uvele safuna. Asivele sicingisane wasi. Khalo kudlu kudlu wasi kube manzi pasi. Popa ama-champagne sigqila samagesi. Buka sikhwele nkukhu manemeshini. Fisha boya utshela uprince vandaka. Salekhaya ukhumbuze nomthoshosi.
Ubatshela umakhelwane ukuthi akulalwa namhlanje siwe next door. Ubatshela umakhelwane akulalwa siwa kwami. Ubatshela umakhelwane ukuthi akulalwa namhlanje siwe next door.